sounds like this. Villain kutana na pain. Hakeli kuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora. Vile chipata chota. Kumbo unga sana chora. Vile buti atatoka. Gasa likuwa mepagawa. Ningi juu hapa ni tafasha. Ali spike up the liquor. Hapa bado ni kizama. Kichakani ni disaka. Nikapata nikawinda. Ni hata sikuwa rada. Nilianza tu kuzima. Sorry, you're enough with a laptop. Change the Bluetooth speaker. Then ka enda kwa kitchen. Ata noodles ali iba. Budi libidi mewasha. Nidu letu ngiwaza. Bile unge wasa mishinda. Ata juu wali maliza. Ata nikipigia umbana. Teje tundo minasikia. Ngiwasa metambulika. Minila lea masikia. Budi alinjua nimepata. Bile nikuwa nasako. Ilibidi nimewasha. Benda letu nikiwaza. Story ilianza like this. Bile nkutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora. Bile chipata chota. Kumbo unga sana chora. Bile buti atatoka. Story ilianza like this. Bile nkutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora. Bile chipata chota. Kumbo unga sana chora. Bile buti atatoka. Shida buti alipo yoduri vizuri buti alibonda Buti akuliza mbona tumetoka yoduna na dema jichoka Kumbe ungesa kwa majo jusa sito siku alitema mugoka Bile nilikuwa mangwadi ncheki yodema kidozi na tocha Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha Vila na nyonya anapandisha hakuna times ya alalisha Bude mdaxi na tisha Sota kisonga misi kusoma Nika mchile likonda na kola juni lichoma Then kabonda then kitande kabonga Lakini kitanda ni siku mana ni baridi likwena ni gonga Judema li tumia bechi kubeba njumu na ngoza kikomba Dema li hepa na mali lakini aliseti bado nyongi moja Ratchet intention, shori emergency nyali nye chene mboda Story ilianza like this, bile nkutana na pain Haka ilikuwa legit, jigs likuwa zina dance So hili bini mechora, bile chipata chota Kumbo unga sana chora, bile buti atatoka Story ilianza like this, bile nkutana na pain Haka ilikuwa legit, jigs likuwa zina dance So hili bini mechora, bile chipata chota Kumbo unga sana chora, bile buti atatoka Story ilianza like this, bile nkutana na pain Haka ilikuwa legit, jigs likuwa zina dance So hili bini mechora, bile chipata chota Kumbo unga sana chora, bile buti atatoka